Remember where you come from.
Oh,
from your music promos.
Oh, Bazooni. Oh.
Slim Knuckles.
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Mbata, vamambama, popene lako, zafola mambama. Baku waposha, ndashika, ndasuntama. Kuri watendi mwana, esa wakampa mboba shari wangu. Ndasuntama kulumba, nebo palu wangu. Lavu njo mumpa, nangu ndakula, shirubi ngotuswa. Kufula vana, bashalo akufwa. Nebo mwasunga, pampaka ndakula. Zikomo kwa mbili, nangu tulemba, shirubi kufamili.
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Akona nitasha maparenti nedionse Mavinto na chite vivonse Funipasa ka life karikria Ona mulungwa na sandi kama jia No wanda wakala mma crazy Pasa ule mma kolo Kutu yende paso golo Ufanika kukonka mufolo Ambone stay self motivated Dengo chaila kote elevate For your love is 5 star rate Wamambama watambata
Bashari Mbashari
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari, Bashari Mbashari,
Bashari
Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari
Mbashari,
Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari, Bashari Mbashari,
Gentlemen, machine ni ama punchline.
So perfect.
Remember where you